shankysupplier.com.
Chichana toka chikopa mare mwana shoboka. Squeeze tena siyo Insta, Facebook, TikTok wano tanipata. Squeeze tena sombagala masaki tabata na kula bata. Squeeze pandi mishkaki boda boda dada vina panda uba. Yule dada bedanga kajichanga kajenga kakibanda. Iligo makama mnada jonjonjo kama kamanda. Wecheza kamona wanga vunja vunja na mifupa. Okay wapiga taja ukuta achano mama tu. Wakiulisa tuko wapi, bichi tushavuka ngambo. Bongo nyasu za laulolo tuliza ubongo. Wakiulisa tuko wapi, bichi siya tushavuka ngambo. Bongo nyasu bongo jau bongo za lau, chita tuliza ubongo. Chiziga pewa lungu, leo mwendo wa malundu. Tini usicha peba kola, leo basi tembeza lungu. Bataka faa kikuku, buzia na cheza kiduku. Leo mambo ipo uku, zikwa la kitano umeme wa buku. Tika supplies in the black pera. When all the supplies in the limbia we kwa sila. Simbi kwa hofu, mana sina pressure. Chumba litaka dela jajabu nimeleta shuka. Daktari mgonjwa wa tumbo sambo na ukamua jino. Salima siku piki kimoko leo itakupiga vitano. We uogopi, we haushtuki. Nauliza uogopi, eh, we ushtuki. Ninapo fan, nafanya tena sana. Ninapo shika mic, masela na wakusanya. Misichagui kaka dada baba wala mama. Napigisha misondolore wa wanatukana. Na kwenye bush park, party dance, party club. Cheza vizuri bao, stafute sababu. Masela wapo tungi wengine wanagazabu. Yani, neo wako vaigu. Paka wakitoka, sindio panya utawara. Wanangu wapo adumba, po katiba na wajala. Mukolodi hakuna masyala, wanaliza vinanda. Shake shake yo, shake shake dance, shake shake, shake shake chills, shake shake dance, shake shake yo, shake shake. Basi serebuka, basi serebuka, baka chene serebuka, bota serebuka, serebuka, basi serebuka, baka chene serebuka, bota serebuka. Yeah, Dizzo, acha 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 noma, acha wala kutibiti tabate San Basti, Team Saluti.
London music.